Here's another one. Touch.
Moko.
Mama alinifunza tanga
ya busara,
nisihadaike,
singa na sisanga sanga vya papara,
sipapatike
tena sije danga danga,
kaja ya nawa
mweza kucheza vanga tungi kulewa.
Famana mwana mukisi gani,
fanana tashilingi dolani,
famani ya kini huba
la 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 la.
Mapenzi raha yake chumbani, so sili kusijua forani, na tene raha yake kidani
la 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 la.
Nilempata
mtuza
nimopita
shikika nawe, nimefungika nawe,
la la la.
Mahabuba nimekamatika nawe, nimeshikika nawe, nimefungika nawe,
la la la.
Mahabuba
usogole sema hadharani, mashogazi wanijue, usiwape chansi mafanani, abadani watujue. Usondoki kikosa juani, wenye pesa chukue, anepanga huwaga manani, siwe dhiki ukimbie. Peke yako ndo upo moyoni, picha yako meweka ukutani, penzi lako kanipo peponi.
Yani wewe ndo upo moyoni, unifunza mengi kadhalika, sitamani uondoke jichoni.
Genius.